ensi ebirungi tebigwayo mamolese stairunka mbadde nabyepena nebangulude oli mukamusajja manyi naye kkiriza tunalabireyo kasita sikwanye bawo tebava mu bifulukwa obuganye tambula ngojje na maaso geriire balage kandise ku maaso
mwana muwala
oyitiridde endagaano y'omutima gwange olwaleero gimenyemenye balage kandise ku maaso
mwana muwala
oyitiridde endagaano y'omutima gwange olwaleero gimenyemenye
atanafa tewevuma gwanga ebirungi bikyajja kirabika yono nzangobye mu busumba sitaani ansinziza amaanyi gandula nzeeyambudde zine sapuli mukama nsasira ekikemo kimmeze mayi muna mukyala muna nemeddeko ekijja kijje
mwana muwala oyitiridde
endagaano y'omutima gwange olwaleero gimenyemenye
ekiragaano eky'okuba omufaaza banange kinnemeredde neeresa abanyirira mpeereza omukama naye ono muka mukama bw'alimbuuza nti lwaki wanjeemera weetegeka okwanukula kubanze simanyi nakyekyakutondesa neegumizza biganye nsabye mirembe maali yakywe labayo bwe nnawona bali ab'obusa naye
mwana muwala oyitiridde endagaano y'omutima gwange olwaleero gimenyemenye
balage kandise ku maaso
mwana muwala oyitiridde endagaano y'omutima gwange olwaleero gimenyemenye
balage kandise ku maaso
mwana muwala oyitiridde endagaano y'omutima gwange
Oh.